makosa fande uniwie radhi, nimetoka kuimba na kitambulisho misina, nimepoteza wale na sijachukua nyingine, na sijakata kosa nililofanya, sijakata kitambulisho sina, sijakata chini nimeshaketi. Usiniseti afande, usiniseti afande.
Kitambulisho hicho hauna,
nikufanyeje?
Mapato yangu ni madogo, nategemea kidogo, ni kazi yangu, ujira wangu. Hujakata kosa ulilofanya, hujakata chini umeshaketi, hujakata kitambulisho una. Tajiria,
kuchelewa siku mingi nimekulenga, naona watuzoea. Kwanzia leo nakuonya ujichunge, ama nitakuweka ndani. Wei, hujakata kosa ulilofanya, nakuonya mwananchi wewe, nitakuacha kwako we raia we.
Hey you, in the blue uniform, if I have wronged you I will reform. Raia.